iDA lapha eThekwini kuthe namhlanje ngomhla ka20 ku-Okthoba 2023 yavula amacala obugebengu ivulela umphathi dolobha waseThekwini uMusa Mpele, umphathi wezezimali uSandile Mnguni nenhloko yezezindlu nokuhlaliswa kwabantu uLawrence Phatho. Sikwenze lokhu-ke ngenxa yokwehluleka kwabo ubika izenzo zezinsolo zobugebengu eyithinta abantu abasebenza ngaphansi kwabo. Ngakho-ke ngokulandela isigaba somthetho 34 obhekelelene nokulwisana nezenzo zenkohlakalo, bekufanele ukuthi bona njengabaphathi bedolobha baqinisekise ukuthi makunezenzo zenkohlakalo bazibika emaphoyiseni ukuze siphenywe. Ngokwehluleka kwabo ukwenza njalo, babo kumele ukuba baphenywe babhekane necala lokungasiphathi kahle. Ngakho-ke sizoqinisekisa njenge-DA ukuthi bonke abathintekayo ezenzweni zenkohlakalo bathathelwa izinyathelo ukuze imali yabakhokubentela iye ekusebenzeleni iy'dingo zentuthuko yabantu.